dangana kuhusa ya mkini iso masalam Wadangana kuhusa ya mkini iso masalam Wasalatina kuhusa ya mkini iso masalam Wadimzo ya mkini ya dunia ijafo Didn't get enough, but I'm your guy, I'm your guy.